There are places within me reached in the sweet escape and anticipation of your arrival. I anticipate that emancipating collision with your form. Inform my soul of your whereabouts, Lord. Inform my form of where you are situated. I will be intensely waiting, saturated with interest and hunger for you. Intensely waiting, preparing, roaring, pouring my praise on you, pouring my praise on you, pouring my praise on you. Uthando lwakho imvula yothando lwakho ivumba lothando lwakho ndikhawulelwa luthando lwakho. My soul must take, taken by this great thirst. My heart has been replaced, displaced by this great yearning that now describes my setting. This place where my heart sits, sits await, waiting, awaiting your coming. This chase the heart cannot avoid, avoid chasing its sustenance. This place of great solace, pools of run deep, deep, deeper calling, calling out, reaching out beyond the need, beyond reason, to the deep place. The deep, deep place the heart cannot articulate. But you understand my language. You understand my language. Kukho indawo yam apho amanda am angenandawo apho umoya wam uphelelayo aphalele phezu kwamaza othando lwakho. Erhaxwe ngokurhaxwa ezaliswa ngumphefumlo wakho. Erhaxwe ngokurhaxwa ezaliswa ngumphefumlo wakho. Umoya wam qhawula umoya wam ukhawulele ngeengoma zakho ngeemvula neemvula ezivala zivulelo wam umemezo yandisa umoya wam usondeze uvumele ukhongozele ngezandla zawo ubumamele. Ubumamele, ulamle, ubuzolise, uwondise. uyindawo yam uziindawo zam uziindawo zam pha apho iindlela zam zidibana khona zidibana khona zihlangane ziguqulwa ziphendulwa khona ziphendulwa khona